Shwelize, isicela ushwele. Shwelize, isicela ushwele. Siyashwelize, isicela ushwele. Shwelize, isicela ushwele. Siyashwelize, isicela ushwele. Shwelize, isicela ushwele. Siyashwelize, isicela ushwele. Shwele, piano shwele. Siyashwelize, abazali abaxole. Xole, sizobuye kusene maqeke niyene. Ay, isicela ushwele. Shwele, piano shwele. Shwele, abazali abaxole. Xole, sizobuye kusene maqeke. Sonke lesikhathi kudlala ipiano siyajabula. Sisegroovini, sisonke sojuluka. Ibumnandi la, ayi siyakhipha lana yo. Ibumnandi utshwala, ayi ibumnandi ukudakwa yo. Sonke lesikhathi kudlala ipiano siyajabula. Sisegroovini, sisonke sojuluka. Ibumnandi la, ayi siyakhipha lana yo. Sizobuye kusene maqeke niyene. Isicela ushwele. Shwele, isicela ushwele. Isicela ushwele. Shwele, isicela ushwele. Siyashwele. Isonke lesikhathi kudlala ipiano siyajabula. Sisegroovini, isonke sojuluka. Ibumnandi la, ayi siyakhipha lana yo. Ibumnandi utshwala, ayi ibumnandi ukudakwa yo. Isonke lesikhathi kudlala ipiano siyajabula. Sisegroovini, isonke sojuluka. Ibumnandi la, ayi siyakhipha lana yo.